Golle simari sappo e jeetati tiagal dum Paul ummi Aten fay Korent o fetti don e yahudu goto biited Akilas jibinaade e der diwan Pont boyani ko on ummi Itali kanyum e jom suudu mum biiteedo Priscilla sabo Claude yamerini yo yahudu en fof njaltu Rome Paul yahi yoyde o woni galle mabbe o mbo gollodo e mabbe sabo ko peo nawo tilisaaji no mabbini nyalaama fof teri fof Paul waranno ko e yewtude e der batirde he ina eto hebde hakkillaaji yahude enbe e grek enbe fof nden Silas e Timote ngummima Macedoine njettima Korent Paul watti hakkille mum fof e waajade ina setno yahude enbe almasi o ko Yesu kono nde tawno yahude en ina celinom kadi ina jennannom o fidde mumen chumchi makko o wi dumen
ma burmon fiton boro judam boro koydam tiagal hande mami huccu tabe gona yahude enbe
ko dum woni o ummi don o fayto gorko goto de wowo Allah biiteedo Titius Justus mo galle mum takki batirde de Crispus gardido batirde o kanyum e galle mum fof gongdini jomirado heewbe e Korent naabe hedotonobe Paul bene gongdini Baptisa wadi jama goto jomirado o wi Paul e jidi
woto hul woto dejju hal sabumin gondumi ko ema te hay goto fawata ema jungo ngam wadde mo ko musma sabunde sare ina wari yimbe heewbe ben jeewi
Paul wadde mabbe don hitande e feccere ina jangina be kongol Allahgol nden Gallion woni gorner akai yahude enbe bamdi jani e Paul nawi dum nyaawirde ngoni e wiide
o do woni ko e wutude yimbe be yo ndewir Allah no jidira he sariya o ni
Paul yahi hawi ina ngapta hunoko hawiri e Gallion wi yahude enbe
onon yahuda en sinno tawino ko toñangi wallo golle bonde mami muño mi hedo on kono tawde woni ko jewte patude e kelme e inde kanyum en e sariya mon dum ko haaju mon min mi jabata nyaawde gede baade non
o yaltini be nyaawirde de nden kambe fof be jeggi sosten gardido batirde o be nguin e fiidi dum e damal nyaawirde he kono Gallion jewani bini Paul heddi don balde jandi tiagal dum sirti e bandirabe be joli elana faydi siri kanyum e Priscilla e Akilas hare makko joldi tay o fembima senkere ngati o huninoma e yeso Allah be jetti Efes Paul woppi don Priscilla e Akilas kanyum naati e der batirde he woni e yewtidde e yahude enbe be nyaagimo yo won don ha joto kon o jabaani nde o sertate mabbe nde o wi
mami artu e mon so Allah jabi
o joli elan salang Efes o jofoy sesar o ngabbiti Yerusalem ngam salminde dental gongdin bengal tiagal dum o yortayi Antioch tiagal nde o wadi ton saha o yawti o sori diwan Galasi e mo firisi o ma selline yaha bernde kala almodo yahudu goto biiteda Apollos jibinar Alexandri ari Efes ko gorko belda hala gandudo bindi dino feewi jangudo lawol jomiraado ngol o woni e waajiraade himmi kade o ma jangena ko selli ko fayti e Yesu kono anda so wana baptisgol yaaya ngol o woni e haaldude ciusal e der batirde he nden Priscilla e Akilas kedimo be nawimo be pirnimo lawol Allah ngol no buri sellerdi nden Apollos yidi taccude fayda akayi bandiraɓe be malliti dum hen binde almubi be yo jabba dum no mo nden o yottima ton o nafi gongdo nirnobe modjere Allah be no feewi ngati o libi yahude en be njumu lamgu e hakkunde yimbe o hollir bindi di ko Yesu woni almasiho